Atya basumbo pima pima bachi ogendo ba ula ya ulamu abalina mafuta na batalina buli omu musakulu dalwe magondo gapimira kulujo agoli chidomola chiramba na ye mutima gwange lwacho fuse chintu ekitagasa nino mutima
omulwadde
nino mutima
obufuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya taata yesu nsaba obikwatemu gwe musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwaki ofuuse ekintu ekitagasa
nino omutima
omulwadde
nino omutima
ogufuuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya taata yesu nsaba obikwatemu gwe musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwaki ofuuse ekintu ekitagasa
mama lwito omuyita nnamwandu kyokanga mwami we wali okuba yali mulokole n'agwa omwoyo mutukuvu n'amuvaako omwoyo yali mubeezi we kati yagenda yafuuka nnamwandu wali obisirikidde labaate olulimi bwe lujja lubyatula nina omutima
omulwadde
nina omutima
ogufuuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya taata yesu nsaba obikwatemu gwe musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwaki ofuuse ekintu ekitagasa
wano baakuwa mulimu otuuze mu kkanisa bazze okusaba n'otandika okubaawulayawula abataasoma ne bakafiiramu wabatuuliza ddala mabega abaasoma n'otukulembeza mulinga weerabidde mu maaso ge ffenna tuba baana be nina omutima
omulwadde
nina omutima
ogufuuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya taata yesu nsaba obikwatemu gwe musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwaki ofuuse ekintu ekitagasa
ekintu ekitagasa nina omutima
omulwadde
nina omutima
ogufuuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya taata yesu nsaba obikwatemu gwe musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwaki ofuuse ekintu ekitagasa
okulimba gwe wakulemerako ne bwe tukugamba ng'oyomba mukasita amafuta galina ngoba n'emizimu nze ne gidduka of course gyandikoze ekiky erinnya lya yesu muliro gwokya naye kiruma kyekino linnya ly'obutaba mu kitabo ky'abalamu wano walokoka kugenda mu ggulu n'otandika okubyerabirira ddala buli lw'ogenda mu kusaba osaba sukaali na bintu byakulya sikuwulira ng'ogamba timukama onyweze ne sikwa naye mutima gwange ogw'okulya ogwo gunaakutuusaawa twala uwe nga kudaku kanisa noto tola nobuliko labye emmere twali dembi mchala muthumba muyombi obwana bwe bufuka kubuliri nebi muno gwenewe gatiramu je wabinyumya babyera biradda ye mukama bijukirira ddala choka mutima gwake no malofa kati ogenda kwokebwa nino mutima
omulwadde
nino mutima
obufunze olulimi nno lugwegaseko ne bwe njogera nze binyoma nnyo tata yesu nsaba obikwatemu gwe musawo atalina kikulema naye mutima.